yewe nta mpamvu nzi yaba yatumye polisi ikora ibyo, kuko nta kindi cyatuma polisi iza ku mpaka. Noneho ku kazi, niba bifitanye isano n'akazi cyangwa n'ahandi ariho hose, nibaza ko impamvu yamenywa na polisi, cyane ko sindavugana n'urwego urwo rwose, yaba polisi cyangwa abo baje gusaka bamenye impamvu baza gusaka bahageze nari. Birashoboka ko impamvu nyirizina nayimenya mu bihe biri buze.
Ese hari ubwo waba ufite haba ku mutekano wawe cyangwa se mu bijyanye n'umwuga wawe ukora?
Sinibaza ko ngiye kugira ubwoba, kubera ko abo baje gusaka ntibambonye, ariko n'ubundi ndahari ngira ngo ntabwo bancase ku mpande izo arizo zose ngo nkambure. Banateganya kuza ku aho bukera kuza kujya ahagaragara, nkanashakisha izo mpamvu zose, nkamenya amakuru arambuye kuri ibyo ngibyo.